itakuwa ni uoche muhindi nikatafune mabuu. Mimi nani nitakuwa ni uoche mtindi nikanywe majamvua. Hivyo ndivyo mbavu mimi ninavyojihisi likijawasu la mimi kwenda kuchiti. Hivyo ndivyo mbavu mimi ninavyojihisi likija ni mtu ama ibisi kunishawishi na wasijo kaningia na ukatoka
kadaladala
ni ndoto ambayo sitaki kuyota
hata nikilala.
Penzi usijige ukamlima bazoka
wengi wakala
na kupenda mpaka waga na fuka
ukisema ujela
kiukweli mimi hapo kwako
masima
kwenye penzi lako mimi mezama
masima
kwenye uba lako mimi mezama
masima.
Hata baby akisema eti amenichoka siondoki tena na kuja ndito na mgoja ndani tukasheki sheki oh sheki
tunasheki sheki
bata hapo tunatokwa jasho
tunaifuta kesi
sheki oh sheki
tunasheki sheki
bata hapo tunatokwa jasho
tunaifuta kesi.
Na usijoka ningia na ukatoka
kadaladala.